Wanembela yomutima byali byagana ne wetu ba mubilo to tuba tulwana kunonya mu masuka siche bika watawa no mutima nagogwebuza nasigala kukula bango postinga mubifana nyimbela nkumisinga nakubula kumaso wasigala kumoyo bifana nyimubongo.
My miss
yogwe yawangula mutima gwange.
My miss
enza kwagala mukwano gwo.
My miss
yogwe yawangula mutima gwange.
My miss
enza kwagala mukwano gwo.
My lady, you're my wish. You're everything I need. You're everything I love. Together, me and you, we are marching. Just open your heart for me to come in. Yeah, take it easy now. To be the chimuzi now. Bano botu baswazi. Abataya galanze mbe nawe. My miss
yogwe yawangula mutima gwange. My miss
My miss
enza kwagala mukwano gwo.
My miss
yogwe yawangula mutima gwange.
My miss
enza kwagala mukwano gwo.
Twalana ne mama yeunya mutabani wanyira tamutegerana chino chibande chiyavucho chompa kumacha sone chiro wadengo lusone jako nayo chimani ze bestiwo
akamwazo kago no bulungi bobo. Otali omutima gubeyo, gubeyo. Akamaso kako, n'obulungi bwobwo. Otali omutima gubeyo, gubeyo.
My miss
yogwe yawangula omutima gwange.
My miss
enza kwagala mukwano gwo.
My miss
yogwe yawangula omutima gwange.
My miss
enza kwagala mukwano gwo. My wish yogwe yawangula omutima gwange. My wish.